Kama wangu twende Katholika mpenzi, ukasome upate jina la dini. Jina la pili Justus Kibuyu, jina la wangu Justus Kibuyu. Pauline ungali kidogo, mwaka ujayo utakuwa wangu mama. Chimpole kichimulambe darling. Tuwadiriji mnapelezana, twende milimani tukavunja.